Ebirowoozo bibaawo olw'obuyinike bwe tuyitamu. Olaba nga tolina ngeri ki gy'ogenda kusomoka. Anti ebikubanja tebirekerawo kusonga. N'ebimu tebirinda ng'enjala ekuluma nga tekwegendereza. Katonda tatudde alowooza ku ggwe era tabongoota. Asula akukuuma n'enkya bwe bukyakugabirira. Wadde omulabanga adireyinga akeereyeemu. He's a one time and nevertheless oli bamuwanguzi. Katonda tatudde alowooza ku ggwe era tabongoota. Asula akukuuma n'enkya bwe bukyakugabirira. Wadde omulabanga adireyinga akeereyeemu. He's a one time and nevertheless oli bamuwanguzi. Mu buntu tutyamu ne tufunamu n'okubusabusa. Mukama nga talabise mu kaseera ha we tumukoowoolera. Amaanyi gatuggwamu ne twejjusa olw'okukakaalukana. Oluusi tumwerabira ne tumuvaako so nga kiba kibi. Katonda tatudde alowooza ku ggwe era tabongoota. Asula akukuuma n'enkya bwe bukyakugabirira. Wadde omulabanga adireyinga akeereyeemu. He's a one time and nevertheless oli bamuwanguzi. Katonda tatudde alowooza ku ggwe era tabongoota. Asula akukuuma n'enkya bwe bukyakugabirira. Wadde omulabanga adireyinga akeereyeemu. He's a one time and nevertheless oli bamuwanguzi. Obulamu obusinga manyi nnyo tinno obugwana. Kaakano nkusabira akusumululemu ebyo ebikwezingiridde. Oli bamuwanguzi enkya ennungi ng'ekwakiza. Omusana gwayo n'essanyu bibega mu maaso go. Katonda tatudde alowooza ku ggwe era tabongoota. Asula akukuuma n'enkya bwe bukyakugabirira. Wadde omulabanga adireyinga akeereyeemu. He's a one time and nevertheless oli bamuwanguzi. Katonda tatudde alowooza ku ggwe era tabongoota. Asula akukuuma n'enkya bwe bukyakugabirira. Wadde omulabanga adireyinga akeereyeemu. He's a one time and nevertheless oli bamuwanguzi. He's a one time and nevertheless oli bamuwanguzi. He's a one time and nevertheless oli bamuwanguzi.